Ok, King Kaka. Nilizaliwa last so ilikuwa lazima niwe king, niwe last hope. Mada kwa Ford school fees, sa kwa Ford bus so. Na kwa kili nili afford bars so. Tinis kugo greens kwenda kwa bars castle. Master lyricism na kwa bars idea so. But nilioka bars zangu kwa castle. Wacha vile wana test the feelings saikada so. Nilitaka ntoke Islando niende kwa castles. Chuo nilikuwa hard headed na hard soft. Tulikuwa na unipe ya mbili ndio tukae sauce. Nikiride better kwa my mind niliride Porsche. Wacha vile Monday sahi na wa show be your own boss. Fizi ilikuwa issue so ngumu kumaliza course. Nili stay of course nje ya class course. Cause mbu ya kuwa sauce ya kuprovide super loaf. Asla in me nikengia kikosh. My damn dunga tight, my boys dunga socks. Siku nilikuwa na shimo kwa my shorts. Nilichekelewa kwa daro, mikia lini roast. Uzuri report form yangu ya kusema mimi ni toast. Kwa class Kennedy Ombima yuko hapo on top. Design ya single ya Okto. Wacha vile ma promoter sayona ni call me more. Na squeeze it na kabodro moja na Mr. Coley more. Mike inavukisha boda, moga, da, Baltimore. I kept running, ata kani likuwa na running nose. Jirani anacheza wedo kwa Mariro. Mr. Lionel, pia dafu Mr. Carrefour. I mean ujasikia unasikia Mr. 254. Impossible ni myth, been there before. Nilikuwa na perform tu kwa kichwa boss, kesho kanivo. Zanzibar kwa ma festival. Sai kwa mat, au kwa my store. From my store, naongea kwa ma conference so. Kasi wapo ni madem ni mwa friend zone. King Mr. Matata yi, Kenzo. Mbaya kulia kwa flow na lia kwa benzo. Na handshake na prezo. Sio yule wimba, yule ana run steto. Boss, sio yule anaimba, yule prezo ana run steto.
I don't think that you get it. Do you get me? I don't think that you get it. Do you know what I'm really fighting for? I've been working every day, I'm just lifting up my status. Greens every day, now this fella's getting jealous. Shoes for my daughters, bags for my mama. Buying new cars, now they tell me I'm in danger. I'm just a man, I'm trying to get my hustle. I'm just a man, I'm trying to build my muscle. So don't try to slow me down, slow me down.
Fila yangu waikuwa na E, aongeza soma lebo. But wali ni feel manze, wengine wali ni buy a lebo. Nyangile yetu ikazima, akukuwa na kero. Singi andikia nje, moon ilikuwa Kristo. Singi andika notes kwa simu, akukuwa na techno. Ata singe toka nje ololo kulikuwa na chaos. Wacha vile niko na misemo zina niko kwa malesos. Na maenjoo zina niletea mapesos. Na nilikuwa solo, no tag team, reso. No man involved kwa ya lesbos. Lakini nilijua Godi win, kore de bello. Sayona die minister, mini otero. Mini otero. Minister, mini otero.
I don't think that you get it. Do you get me? I don't think that you get it. Do you know what I'm really fighting for? I've been working every day, I'm just lifting up my status. Greens every day, now this fella's getting jealous. Shoes for my daughters, bags for my mama. Buying new cars, now they tell me I'm in danger. I'm just a man, I'm trying to get my hustle. I'm just a man, I'm trying to build my muscle. So don't try to slow me down, slow me down. Don't try to slow me down, to slow me down now.